yanitoka machozi, yanitoka machozi, yanitoka machozi, yanitoka machozi.
Jana nimebaki kwa lawama, ilianza kwa furaha, kicheko sio kilio. Mapenzi finje finje minifanya utoka mbio, siamini macho yangu, mwali sema ndio. Mapenzi kisirani, nakosa hata mani,
tuko machozi,
yanifanya mikulia,
yani tuko machozi, yani tuko machozi, oh, yani tuko machozi.
For real kupenda, for real kuamini, ukaamua kunitenda, najiuliza ni kwa nini. Moyoni akosa mani, kosa kosa nkosa nini. Kama penzi mani ngejitua tu zamani, leo nalia yani maswali za kilami. Why, swali why, swali why.
Kila napowaza tu machozi, nashinda kumilia, yani toka machozi. Kila napowaza tu ni machozi, nashinda kumilia, yani toka machozi.
Hata pole siku sema sorry. Kwenye brain unatocha, moyoni lonely, na misa ku love like I'm sorry mori. Wengi tajutia mapenzi siya, inabaki story, unaishi hadithia. Asiyefahamu ataona ni upumbavu, kifuate yako mbavu nizafanya maajabu. Jab kurusha hata jab, vita za kihab kukasirika na kujam. Mapenzi kweli tab,
kweli tab.
Tab leo sina hamka, ivi kosa dam. Mapenzi toka zam, ili tesa mwana dam. Kwa na penzo kizam, ukitendo utajam. Why, swali why. Why, swali why.
Kila napowaza tu ni machozi, nashinda kumilia, yanitoka machozi. Kila napowaza tu ni machozi, nashinda kumilia, yanitoka machozi. Yanitoka machozi, oh, yanitoka machozi, yanitoka machozi, oh, yanitoka machozi.
Mapenzi ya kisasa lazima upate why. Ikianza inashika, mwisho swali why. Ukipata anajipa, tulize swali why. Leo nakupa why, nipe yako why. Stories za kispy, smile za kilezi, nezafanya ukatai. Salamu nipe hi, uongo sema lie. Story ni badai, usulize swali why. Why, swali why. Why, swali why.